pena ngati nabola lisawale dzuwa pena ngati nditenge chingwe ndizikweze pena ngati ndisadzuke ndizikude mumanyazi zimaflasi understanding ikuvuta mavuto wandesa kuta do you care machimo ndosayamba kujube
izi ndizanga awa ni mavuto kawazanga bwera ndikuuze iwe mzanga mwina zichoka msanga msanga
zichoka msanga
Masteni ndala ndo sapula financial alibe pila palibe siku ndiyendela magayeti mangu wona nankama mwetulila nkawa sandi manga cheni ngada jenasila ndi paulo koma palibe yemwe ya kudziwa mafayo amoyo wanga wandiyanga anga zingafude manga pagulu sindi mawatsegula
osama dandaula life is too short to be stressed put your trust in Christ and put his name first you may lose all of your parents but God is the father of all akusamalila osalila he can be your pillar just open your heart he is your painkiller kaya dola lama vuto zose asamalila trust in God and botsamila
izi ndizanga awa ni mavuto kawazanga
zanga
bwera ndikuuze iwe mzanga
zanga
mwina zichoka msanga msanga
zichoka msanga
ndimatitili mchikondi
chikondi
shuwa ndinalimondeka
ndeka
zoti zisakhala chonji sinde maziwa angangofuna kundikoneka zokhumba zawo zinatheka pano ndinanyasa value yanga nagwa masomo awo ngati kwacha ndizimva safunika community ndinasansa uchimwa maliseche chonje ndavala masamba
I know 2 minutes ina yake moyo umadzavuto madzafila unworthy he can never bless me no one can understand me all of these things God cannot forgive me woman He says, come to me who are weary. I will give you rest, you will never have to worry. The Yesu Yeka who can change your whole story. Cast your burdens, find yourself in His
if
glory.
If you feel unworthy, come and get your blessing. Come and get your blessing. If you feel unworthy, come and get your freedom. Come and get your freedom.
Izi ndizanga awa ni mavuto kawazanga Bwera ndikuuze iwe mzanga Mwina zichoka msanga msanga
zichoka msanga
Izi ningawa zanga 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 Ndiri ni mitolo mtima mwanga
zanga
Munditule mbuye mwanga
zanga
Muli ndikutekera kochota msanga
zichoka msanga